Gudoomiye, marka cudurkan noocii la gooraday ee shubanka miya? Gudoomiye, arrintaasi kula hadalay gudoomiyaasha xaafadaha magaalada Baydhabo. Mudane Gudoomiye, doorka maamulka gobolka iyo degmada Baydhabo ee arrintankii ee degmay nagal kor?
Walaal bulshada deegaanka waxaanu arkay cudur Ilaahay shaaniyo, meel ay dadkii wada dadaalayeen gobol maamul gobolka degmada Baydhabo ee shaqada faafa tani faafa oo yimid gobolka Baydhabo ni ma baa dakhli doon iyo wada jeeni ka hadlay xaalad tan ka soo tomay dadka Baydhabo ni kulli Baydhabo insha Allah wada ka karaan kan oo maamul ahaan ay booshaan iyo maamay buuxa diyaar ana
baaqa isagan jeediyaasan hay-adaha caafimaadka iyo jaaridaha ma ihi?
Insha Allah, waxaan rajaynayaa in wax badan insha Allah ka dib doonaan insha Allah.